Osalila, siwe osalila, chigondi wachitaya one day asachilila. Zusa desa kawakelo uza pesa wina, amena za kuchengete kukusa malila. Ndiku ziwa ndizo wa wakoma ungodeka, osafika poti mpaka kusala chakuja. Nene zikundi wa mene ukulilamu, of course ndi mene iweye ukudusamu. Red, you are also beautiful, uza pesa mamuna wako wapantima. Amena za kusamale osaika mundima, koma iyo aza
on the beat.